penji simore sappo e didi. Caggal dum maande maunde feñi der weyo ko debbo bornido naage ina fawi koyde mum e lewru ina fili lefol gol kode sappo e didi. Ko cowido te mo wulla sababunde tampere e muse ki ngati were maande wande kadi feñi der weyo ko gawla mawba bodewa jogiba koye jeedidi e galladi sap leppi laamu jeedidi ina pili e den koye laaki mabbe ina fitta tatabal koode weyo ina samma dumen e leydi badari e yeso debbo ngarwudo o abad fada ha jibini am morko biw o jibini biddo gorko poddo aynirde lejji fof sawrul jamdi biddo safa faade to Allah kanyum e jappere mum debbo o dogani jeerende de do Allah fewjon no dum nok do ngura mum joga ko fotino balde ujinere e temedde didi e chapande jeegom den hare wadi dow asaman mika'ilu e malaikaaji mum kadi e gawla ba haba kanyum e malaikaaji mum kono be fola be natti hedde dow asaman ban gawla mawba kono baajol leydi gadan teewol beetongol iblisa e saydane komtowol aduno fof gol wedda leydi kanyum e malaikaaji mum tan daande tekkunde iwrimi dow asaman ina wiya
jonite dandore sembe laamu Allah men wondude bawde almasihu mum o jettima ngati kullittodo bandiraabe men jamma e nyalawma to Allah men o weddama leydi be polirimo jiijam jawgel ngel e konguli sedam faagu mabbe be nantaake e wonkiji mabbe habe kuli mayde ko dum wadi asaman e hodbe mum fo beltode kono musiba wodani won leydi e dijje ngati iblisa jippima e mon ina wonde fitina mawdo sabu ina andi ko seeda heddori
nde gawla ba yi weddama e leydi bariddi debbo jibinodo biddo gorko debbo rokka bibje didi kilal mangal ngal diwani jeerende faade nokku mum do nguro mum jogori jogede saha sahaji e feccere saha woddi baajol ngol fuufi ndiyam dam walwal caggal debbo o no maayo ngam haytinde dum kono non leydi ndi faabi debbo ni ngaabi hunuko mayri ndi modi ndiyam dam baajol ngol fuufi dam gawla ba sakani debbo yehi habo yaade ko heddi e iwdi mum ko hono renbe jamirooje Allah nangti e sedam faagu yesu be badari e cienal geej he